sick.
Don't you leave me.
Hospital.
Na na na.
Sick.
I'll be your provider. Uvela malita. Kakupe kanyesha. Ayayayayaya. Akata speedometer. Usho ziva malita. Iwa uliwa kuleka. Ayayaya.
Usho kodi uliwa. Ufuna zenga. Talk to me now. De kuchikanga jiwate mwisho zia. Kukupela zia. Azia. Ushe kodi uliwa. Ufuna zenga. Talk to me now. De kuchikanga jiwate mwisho zia. Kukupela zia. Azia.
Iwaifila nda wakuru. Iwa kukutema wapakuru. Iwe nza kuchitira vikuru. Iwe wakatema wanakuru. Iwa wakuru. Iwe kukutema wapakuru. Take it easy on me. I won't leave you lonely. Niwe benga vida. Since I could see ya lonely. Call on me. I'll be one call away. Baby, don't stand away. Pretty face in
Panapala.
Chikondi chatu.
Hospital.